Wewe ni mtu wa maana katika dunia. Hata kama wengine wanakudharau, Mungu aliye mbinguni anakutambua. Siku moja atakunyeshea baraka. Tupate wapi tena mtu kama huyu? Tupate wapi tena mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Ambaye Mungu anakaa ndani yake. Aye.